pase zanje ukandiro line daily uzingo sanje sunday weekend tizika samba kunyanja ndizawa kwira mai yako zanje ukatapulanda siza kufisha panja tizakambira na monga banja iwe ndi ine sitinga yende manja manja ndeshtikambe zimenezi osai wala futa after miru nanazi ndima fila po ndiga maja pananazi naona afazi inu ndie makanazi ali yeye ya kunyadilira akazi tienda ndiwelelo mwana nkazi sininga kuleke nosi buyana mayazi chisango changa ndi iwe chimumwe changa ndi iwe kulila kwanga ndi iwe so yeah. Ndakupasa ntima wangao kuti ujenge tele moyo ifa yanga ndi iwe so yeah.
Oh hale
Honey.